CMB Prezo Feroz Homeboys Production. Hey why?
Nipe nikupe, raha tupate, jo pate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, raha tupate, jo pate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, raha tupate, jo pate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, raha tupate, jo pate mambo madam toka kwangu. Come baby. Mambo matam toka kwangyo Jopa the true love na masham sham So many wapeda na penda we want to Kiona wana leta uchochezi Awana ni anjema kama vipechana nao Blam blam, wacha wana ham Fanya naume mama baya wakata steam Ikibidi vyo Nipe mambo ni date ni kupe Yangwa dim, njo ni kupe Nipe ni kupe, raha tupate Jopa te mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe na raha tupate Njosogea karibu nikupe mate baby Nataka uwe my one and only Kila napuka na kuwaza tu Shore Believe me kwako wewe nimedata Najua kwangu mimi hata wewe umenata Anza kukata, kukata the catwalk I like the way you smile, your lips, the way you talk Napenda unavu shake behind, this ain't a joke
So wacha nikupe, mapenzi teli
Na wenye wivu wajinyonge
Wacha nikupe, rampaka che
Mimi na wewe tu, maisha milele
So wacha nikupe, mapenzi teli
Na wenye wivu wajinyonge
So wacha nikupe, wacha nikupe
Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu
Ho,
siwe na shaka
Kya, kwako nimeridhika Siku tutafika ho
Siwe na shaka
Kwako nimeridhika Vumilia hali yangu nilo nayo Namini ipo siku tutafika Kinonavyo kikata Mpaka na data Kinonavyo kikata Mpaka na data Kina nakata Mpaka na data Paka wengine nasema umenipali mbwata Sogi ya karibu ma Nibini kupenda kwa dhati na kupenda saa Inga kuna wengine pendi kutuona hao Sijari nipera na mini kupera
Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu Nipe nikupe, raha tupate Jopate mambo madam toka kwangu
Kampala, Dar es Salaam.